Yeah, Biggity Bones, yeah. Wanna go so
Kiongozi kwa nchi kama hii, kwani vip? Unafiki wanei na madi, kwani vip? Labda kiki ya sanami msani, kwani vip? Haushikiki kwa wazazi na jamii, kwani vip? Na wazaga inakuwa vip, kwani vip? Napendaga kitu kama kip, kwani vip? Na kulaga mafuta bila chips, kwani vip? Inani umaga watoto wa kinkise. Sa mtoto ni ngongoti, ulale nini ukue. Nataka mashosti na wako wasijue. Ya nini mitoki ni pejipu ni tumbue. Takuhonga boti la bahari ukanunue. Asa inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip. Inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip. Inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip. Inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip. Hata mimi nilewe bahi na husu, kwani vip. Mtoto mimi napenyezewa na mabusu, kwani vip. Mambo ya kiutu zima yupi nusu, kwani vip. Ukitaka cash taki na kurusa. Sa mtoto ni ngongoti, ulale nini ukue. Nataka mashosti na wako wasijue. Ya nini mitoki ni pejipu ni tumbue. Takuonga boti la bahari ukanunue. Asa inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip. Inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip. Inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip. Inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip.
Yeah, inakuwa jeni vipi na, vipi na. Yeah, unanchukia kwa lipi na, lipi na. Nachokomba basi tuliza kipele. Siji mwagia kuku mchele. Naona mna mawenge vipi kwani mnaliweza kwele. Na kama unaweza basi pita mbele. They never believe us, wengi wanigiza. Now we on top, wengi wana tusikiza. Songo za miujiza, we trust in Jesus. Na Mungu peke baba na imaliza. Mtoto ngongoti ulale nini ya kue. Nataka mashosti wako wasijue. Ya nini mitok ni pijip ni tumbue. Nitakuonga boti bahari kanunue.
Asa inakuwa vipi. Vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip. Inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip. Inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip. Inakuwa vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip, kwani vip.
And yes, you look boy Dira na country Weezy. You ready now, vip, kwani. Yeah, for real now, Tani. Yeah.